Elevate me family. Mr. Hub.
Ayo.
Skiza.
H-O-H.
One step mistake could be in for the questions. Woke up from the dream, unajua how we feel. Weka delay, kwa your track, juni banga. Sunda ride, tumesikia kuna mbanga. 500 G's, kuna mwere alioshwa. Ilikuanga dream, but mori onona visions. Imeandika dream, but mori onona zeros. Rap no game, na mixari za kolem. Dance ya mafels, inabamba tuma fall. Kuja mwochirena, utamodo kama fide. Gaveha na haya, inatuo na maah. Dance ya mafels, inabamba tuma fall. One time na fake, you next time ni target. DJ na ring beep before many get. One time mistake, ukukuja utahandwa. Two time mistake, msambaha omba father. Rotten society. Rotten, kuna malfunction. Rotten society. Black man supremacy, system by function. Rotten society.
Rotten society.
Skiza, Rotten Society. Welcome to the hoods, utapatana na goons. Nilidhani tuna race, kumbe fada na ni chase. Cheki meno, cheki silver, wanadunga everywhere. Nikisema please, mother nature. Na nionea everyday kwa streets, siuka na wahuni. Hapa jo kwa crib, usilete yo ujuzi. Nina beshte alifinyo, akasema yeah ajui. End of an era, beginning ya kalenda. Kuna hama fala flani tauze ya jela. Everyday ni hits, hot songs ka ahera. Wezi hanga real niggas, weni wale white bread. Ngozi ni ambuzi na tabia nza chui. Fuck them, wanaleto baradhuli. Ngozi ni ambuzi na tabia nza chui. Fuck them, wanaleto baradhuli. Fuck them, wanaleto baradhuli. Rotten society. Rotten, kuna malfunction. Rotten society. Black man supremacy, system by function. Rotten society.
Ha, Rotten society.
Rotten society. Skiza, Rotten society. Rotten, R-O-T-T-E-N. Na tabia zimeoza, deep ends. Tanipata ninazoza, the niggas the bowling. Watch who they calling.
Wow. Skiza, kila siku friend, inshallah.
R.I.P. wale wali nyuria bunge wali try quick. Wakadedi impolite, you must not a change. Rotten society. Rotten, kuna malfunction. Rotten society. Black man supremacy, system by function. Rotten society.
Ha, Rotten society.
Rotten society. Skiza, Rotten society. Rotten society. Rotten, kuna malfunction. Rotten society. Black man supremacy, system by function. Rotten society.
Ha, Rotten society.
Rotten society. Skiza, Rotten society.